I press music, baby.
Yeah, 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 yeah. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Yo, Doobie, what do you do, my G? Happy to see you, my G. Feel me? Just wanna talk to these young brothers, man. Been a minute, been a minute, been a minute. Yeah, 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 yeah. Yeah, mambo ni aje wadogo zangu, hope mko fresh still. Mawazo yangu yapokeni au sio? Tuongee tujadili kuhusu game na mengine. Hakuna haja siri, mambo ni mengi usipime. Peane hizo diri so za shotu na nyingine. Legendary kijasiri, mana cha muhimu mapene. Bila kupoteza muda natambua uwepo wenu. Naona wengi ni wakuja kama ilivyo kaka yenu. La kwanza kwanza heshima kwa game ndo kitu muhimu. Mana wengi walochina shule hii hawakuitimu. Dharau kujigamba kupandisha bega juu. Walofanya we kutamba kwanza kualetea makuu. Kujiona moja namba kusahau aliye juu. Ya wakuu kiono shamba ujuu utavunjika guu. La pili, umoja uleta nguvu shikaneni. Utengano ni udhaifu na msiru sutambu weni. Humu siki jua ni kazi ka kazi zote nyingine. So vivu chapeni kazi usifate mambo mengine. So siri iko wazi hakuna ujanja mwingine. Na teleta ubazazi mpeni onyo asipimi. Yalini muda, time is money washa sema. Sio wakuda, roo mbaya siyo jambo jema. Kama ruba, nanganieni sana na chosema. Bila kuzuga, nisiache kujifunza na kusoma. Uchawi kurogana upande wangu si shahuli. Nibidi na kupambana, sio uongo sio siri. Mafanikio ya kija, mlipotoka msisao. Ulimbukeni siwe tija na dharau kwa wadau. Kama nyumba ni ya kupanga usiache sema ni ya kupanga. Usidanganye ukatupanga mradi insta upate namba. Heshimu mashabiki mala bila wao msala. Msiendekeze kiki umiza ndonga cheni ufala. Watangazaji ma DJ tambueni wao ndo future. Sio mpaka mwe na ngoma mpya. Muziki so wa milele. Hamtaki tetema kama yele. Mungu moja abuduni. Msiabudu miungu watu. Napita duniani shini vizuri na watu. Madawa ya kulevya tafadhali msi jaribu. Hapo tutawapoteza na mwisho inakuwa ibu. Heshimuni wazazi, miungu wa pili duniani. Niwatakie njema kazi, tukutane uko stejini. So guys please ni mongezi, tumsije mkateke it personal. Tunongea tu laini mini manimo. Kiushikaji ma chuki chuki misimo. Zangu busara tu msije tupo kwa shimo. Na mkipate stress, shirikisheni watu. Nevertheless kitachobaki ni lawama tu. Bye,
bye,
busy,
busy, busy.